si vibaya, sikumoja kikana mpendaye na kumwambia
asante.
Yeah. Uyote alikufanyia kubote time, napendana naheshimiana.
Nana, nana omba leo nipe nafasi, nipe quality time ili wasitukase, nikueleze kitu muhimu toka kwa yangu nafsi. Nitazame straight machoni usiwe na wasi.
All the time unafanya mimi nitabasamu.
Talk to me girl,
you make my life ni aone matamu.
Hey, yeah.
Ninavyo kufeel, ujue vile navyo
kufeel. Come on. Yeah,
spin the why me now me to the survive. Popote tupo wote tupo api kama vile butterflies. For my pains, my time, you know nifanya kila time inatabasam. Wewe nipa fura, wewe nanipa ra. Na nifanya mwenzio ni sawa mpaka kara. Nimepitia mambo mengi sana na we, mengine mazuri mabaya ndio maana nasema
asante
kwa mapenzi tele. Siwezi kukwacha, siwezi kukwangusha, niamini
asante
kwa mapenzi tele yako
yangu mi.
Siwezi kukwacha, siwezi kukwangusha.
Mungu wendo ta, wendo na nifa, koko nishika, Mungu tupushe bara tuzidi songa, right? Muyoni weni ice cream, unanipoza, useche na kunipota, I'm sorry. Kwa yote nile kukosea, una struggle all the time, ili nisije potia. Sweeter, know that I care about you, bara tuna long journey with you, my boo. Sometimes, na kuwa arrogant, na kukosea mpaka kuni ono ta. Najona mwenye baati, nga wengine wataki, chansi kwanga wapati, tuende heart to heart, I trust you, believe in you. When do my boo, when do nani fanya ni kumbia hivi. Una testi kwenye huo, una testi kwenye mapish. When you game, when do queen, I na ubi.
Kwa mapenzi tele yako, siwezi kukwacha, siwezi kukwangusha.
Tangu, nizopitia ngavu